sakiraaɓe heeɗiɓe jaam ñalle moɗon bisimilla moɗon heɗaade nde yewtere faabodiren mbiɗa weldi sanne ɗo tawde ɗo moɗon e nde yewtere keltanade kabaru neɗɗaku fu ɓuri dow yimɓe eguɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi sembe kabaruji an ndungu ana wondi e nande le leydi meɗen ndi le région ngaji kewɗi le nokkuji dakorde eguɓe ujunaji ujunaji galleji gondi e moƴƴintinɗe cuuɗɗi mumɓen fay e tawe ɗi madaraji ɓe gondi wadde ɓe kuuli heɓude ndenago noɓɓe jiɗɗire le wattu goto to bankasi to galleji kewɗi egguɗi gondi e wirfitade le o wakkati goto ɓe wirfitiɓe ko gondi e wadde moƴƴintinde cuuɗi mumɓen ana gondi du e golleji guese koɗo meɗen yontere nde en keeɓi andiɗo kabaru neɗɗa ko noddirteɗo Aly Diallo o waran o hollite en hono ɓe yimɓe kani wadde fa keeɓa ndenago le o wakkati no mbowinirɗen ni en timminiran ko mbiyaten proverbe ɗon bandol hadde haala haalaji lobbi ɗi mawɓe meɗen joppini en jottinoɗo kabaruji ɗo Ousmane Niall Boly nujire wonen to ɓoggui janɗe to no mbirumi on le fuɗɗode kabaruji ɗi ndungu ana wondi e nadde le région ngaji kewɗi le leydi meɗen ndi ɗum ana holti wiide golleji guese ana gonda ka ɗum e tawede yimɓe egguɓe wonɓe le leydi meɗen ndi ana gondi e wembere le dakorde egguɓe ujunaji ujunaji galleji gondi e wadde imadaraji moƴƴintinde cuuɗi mumɓen farde toɓoji mawɗi keɓede ɗum fuu e tawede eɓe kuuli heɓude ndenago noɓe jiɗɗiri anni jantore nde Mahmane Baba Kunta waɗini do faccitago Aly Cisse e Sidda Sidy Bé
sarema nokku to yimɓele egguɓe iwde jonde mumen woni sévaré toɓoji matiteɗi ka yoppi yimɓel gomɓe tomɓe waytidde no wordi worɓe rewɓel fayato hayeɓe gomɓele on ɗo nokku ana wondi wadde imadaraji ɗi wawi fu tom fa udda julanɗe toluji mumen haɓɓa fa gasa bashiŋaji mumen ga ko heewi ɗiɗo nokkulle to ɓenɗo yimɓele egguɓe iwde jonde mumen hoɗi nde ñalawma hande o keni mawɗi fayato toɓoji matiteɗi ana heewi ko bonnata ɗum hono no seedorto oɗo yeeya galle go
min wari on nokku ana fota hitande wotere seeɗan joni o watti nunguno min woni tellaji sattuɗe sanne dagoji amen nandan muɗum fof seeki kin so kammu ana toɓa mi wawa fe lelade mi wawa defude ɗum nokkuɗe fo hewan jeppe
le on ɗo nokku homo fuu ana waɗa ko woni bawɗe muɗum fati tawa ndiyan ana sora e muɗum nadu suudu muɗum to woni to ana siha hewɓe moɓe wala baseji ɓoggi dagoji kae kulantireji kewɗi goɗɗi kasem ɗiɓe mbawi nawtorade fewde e majjum hewɓe du holti wiide miɗa e kañum en ka feyi so keni mawɗi fayato toɓoji mawɗi ana ɗala nokkule toɓe koɗi ele muɗum to le ñalawma hande o
jibijo
jiya ana naata le basiŋaji amen so hendi immike ndi so walamin naggaɗi fa tenga sona hendu naɓandi mais kawrantino kalsi watti goɗɗo no moƴƴinde on nokku watte fo so kammu ana toɓa so walam heddole diyan yogay amen wala fewto walta hannen yimɓe joyon walitade suudu wotoro yogay amen ye tewte kaƴƴe cewɗe wari watte daman cuuɗi mumen patti diyan ƴila naata mais mati kasin domi ana seeka basiŋaji amen ɗi leɗɗene ndu fo moƴƴi ɗe fuɗenda helde hannen mbeɗa wawi wadde balɗe ɗiɗi le diyan samoji
ɗiɗo sukulaji gotu woni yimɓel gomɓe mama daga ana le laamu masina ton du galleji yimɓel egguɓe iwde jonde mumen ele ala haaliji nawɗi woni le muɗum ɓe gala kaake ɗiɓe mbawi nawtorade fewde e ndungu o aminata be sitam ana waɗa noddago fewde kanankoɓe fayeto yimɓel ɓe golleji mumen nawri bengal himme yurmere faaɓoɓe ɗo e ndungu o janjude sanni
soni mi wawmi heeɓi basiŋaji e leɗɗe ɗuwena amen sanne o tiɗala anado amen hanne sanne watte joni sukal amen fuu leɗɗi cuuɗi walta ɓooɗi wala gadde ɓe mbeɗa hasindini e cafaji ɓuɓal e nandal muɗum caggal muɗum ndu mbeɗa hasini e balle ko goɗɗi kasi ko walda e ɗum
fad mabɓe noteɗe galleji gonɗi ton ɗi kañum en kana wondi wadde ko woni bawɗe mumen ele koɓe jogi fa ɓe keeɓa moƴintinde nokkulle mabɓe ɗe fati toɓo ngo bonnanaɓe nokkulle toɓe goni to
sakiraɓe miɗo miilon keeɓi famu sanne dow nde jantore kullitinden le o wattu ko ɓe yimɓe egguɓe gondi wadde moƴƴintinde cuuɗɗi mumɓen no keɓinirta ndenago to bankas to galleji kewɗi egguɗi gondi e wirfitade guure mumɓen fadde mabɓe moƴƴintinde cuuɗɗi mabɓe won kasen ko wembiɓe ɗoni udaranade golleji guese le o wattu ndungu hakkunde gikke tiɗɗallaji fa yettade immadaraji hono ɓe mbawinirta koye mabɓe ɗi galleji ana gondi golleji guese yalla ana mbawa daranade ko warata anni jantore nde adama dele togo keƴare meɗen gonɗo ton heɓani en dow faccitago Aly Cisse e Sidda Sidy Bé
yimɓele egguɓe iwde jonde mumen faade ngen to iwi yeytafam hewtude leydi to mammiraabe mudum wonno fewde le odo wakati ndungu ko tirse jurdu mabbe sanne ni woni muintinde gese mabbe fa gasa be dema do hemmi yalla daya ko be kebi muintingol chuud mabbe di ka ana waawi domde chaggal sabi le wi mabbe ko tirsi tafon ko ka woni be keba be nyaama fa be kar dirisa gindo yo goto e egulo ulo jonde mudum ngartudo le on do nokku
nisani adaminaina
joni fuddo ndungu wondon mi hebi mi watti awdi e watti mudum mi wirtigi ndum yotti suud baba amen mi wirtigi sanne mi hewti gesaji amen duudi wiile amen fa wala sedan mi fayi dabireji fu yalla mi hebon golla gulli amen gesa min teetor homo futtino e demal
e juure kanko Drissa Gindo nyaloma fu bettido darna mudum ana momni sanne ele golle demal dun sabi so wi kanko ka bamata farati fe goto hitani hikka bangal golle demal ko wawi latal sababu ele wi mako janjinde nadu sattinde tidal mabbe gondi fewde mudum le nyaloma hande o
sizan sani ad
joni watti nunguno o deji wat ama timmi me mudini chuudi amen dum ko buri tiide du yo gulleji amen gese den me wadan dun yalla hokku men nyaamata so nungu helti me mudini gese amen fe damudum me golli kulle fu me hani golle le gese amen timmi me chuube kendu watti de awdi yaawuni du buri mudide golle fu ko wonnon me wadi dum timmi
tawere dido tidalaji ka fu galleji kewu kanyu en ka jikke mu en bonayi wirfa gol mabbe bankas wana tam wirfaade ele galle mudum ngadu yo bantoyde du gese mabbe tibe anni remoyde fabe keba daranaani gure galleji mabbe
adama dele togo a jaram ila sakirabe hettobe on kibi faama sanne do golleji gese di be himbe egube en gondi wadde ton le o wakkati hedde remobe hewbe ndungu yo wattu mo gikke mawdo wodin dum benna kanon ujinaji egube wombe le leydi meden di koltiwide ana jogiti dallaji le o wakkati hakkunde hebude cuudi do gona faratiji yolongoji fayotade nyawuji hebude yottade cuudi dogotore din ana beeda tidallaji mabbe hono hani wadde defa de tomatare rene le o wakkati ndungu jabugol landol kodo meden handen kanko nodirte do Ali Diallo o andindo kabaru neddaku o notike landi Mahaman Baba Kunta
ni ndungu won e joni tidala kewdi e wom yube nokkuji mo so ngad nokku tidala kewdi jogi tidala kewdi taf tidal homo homo fu hono bangal do be ngona dum fu won tidala mawdo parce sa yi nokkuma sa warno goddo ko buri yafande nokkuma fu buri tidande ma nokku do ngardaa woni hudi he bangal do mbala e burti do ngona e nokku do ngona dum fu burti de hande donc sa ewi hono yibbe me yu secretaire me yibbe nokku goddi be e basiji nana ande ko njiam boni galleji me ko nandi tidala goddi mawdi ciotin be jolle mo se ngadi dum nokku goddi sa ewi dum bamako do yibbe be kewi do donc fa hande dum yogabe li tidde ngoni yogabe do hono seraji privé ngaji ngoni yogabe dum e secretaire mo to ngoni me fa hande annata be jogi tidala kewdi bangal hono ndungu so ndungu naate joni so yama ndungu naate jondu bangal hon do be ngona sa ewi hono gal ande buguji mabbe di jiyan an way naade so ndungu wari hay gidali e pañaji kamo dum an way latna tidala kewdi bangal hono cellal mabbe dum so ndungu wari joni ay cellal nyawuji an kewi san nyawu buwal wonto nyawuji goddi anto fego anda no wuri fu ana an wad ndu hudu wadda tuundi waddata parce ni tunu sa e joni to gonda to yimbe kewata bugul pamarel na nukul pamarel yimbe foti sapana noko yo ngoni so ndungu wari e jottira kan fu naata de bugurun so du ciedu joni e feso bugurun pamarel mbaare le laade nukul goddi me ndungu joni jottira kan kam immi kan fu ndaran do moto donc le moto gongol do gonde do ana nukidan paadi san bugui pamore nyawriji men to ngoni kaakele men to ngoni ene hore men to gonde donc sa ewi ndungu so kam wari nyalaade naata feli bugui wona nyawriji men ko wonton ko ko nande mo fu ana way bu kadle me ko nane fu ndungu so kammu tobi so e ngala nuku lobbo jiana way nadde donc du fitti ala mawdo sen mun di we hendu tidal homo kase hono do jen an darto hay kambe wombe le nyamaaji li tuundi ndo kambe wobbe mawata lata hakkile mo wakati futa wa le hembe ngudi le hembe nguri mo be wata andane kulle yewdi sina so be ngaraba kalnam hono watta so be anda dum du sina so leedi derike wori politibe e be kaane jangude ko be paama kulle kewde dun suka mabbe kaane jangude so jangi fa an way so be pera e kulle kewde non tidala god kewde ane mabbe be andana dum do dum fu be kaaja balluwal balugal ngal dum to lamto haani urde arantaf parce que kany haani itude yimbe andan be hono di tidane golleji nelabe to jaha landoyo cik ane kora hudum tidal woni mabbe hudum be kandi donc so dum andama fu lamo ko way wadde ko wada hono balay seraye hono daranide e kulle dum bangal hono cellal e bangal hono nyandu e hono bangal jande en ko nande mofu de balle dum ana iwa sera e gara yewa kaydu hu mbaye wadde jagal ko gouvernement wadi kono ko lamu wadu kay en mbaye favorade yubbe nokku tidal gondo e be hu dum tidal hu dum mbaye image parce mbaye tuddu foso be pammi ko hala ko so wi'a fati do joni de do ngay kat so fati be juppori je parce an way latat joni do tore men gara mi a onaka nokku man tunisen mi do ndarto fukki fati nyaw o heewa suka man non ko nyamaaji mon so do juppar fu joni juppunto na moto no gor be ngadirano so be ngadino fan hasi Allah ka nyawuji di doktore mbibe nangataabe bangal hono ndungu do so wibe bi haa do debino ko ndiyan joni fati fe goto joodo ngol dogondir ko ndiyan be tinno be tiba e ngol kungol be ngadirano be mbini so be njooda ken hasi Allah ne yenda wori fu be toto tidal fu dum e kebata
artiste mo kewden yontere nde o jimowo mo fiadu kamel ngoni o majale region mopti do jaajati yo konza kanko ko sendimo artisan hewbe o pio kamel ngoni jaalo le region mopti onan andi dun ne heewa heddereji mopti to sabi dun anda le lam wasulo woni to yam fulilato inde mako ananodire prince konza le ko kaldidi me mako men kaldido hal egubom e le leedi meden di holliti en wide ben ana kan wallede faabede yalla ana keba daranade tidallaji mburi do mu bendi kede ko lannudirim e makko invité mo kewdan handen o e mbowa hebude hono mudun de sabu suko pullo jimowo pio kamere ngoni o mo noddire prince konza bismillah ada selli ada reni
alhamdulillah
ay na mbirimi joni jimowo fulfulde pio kamere ngoni ay kamere ngoni kase inda matan ko buri hewde fu le lamu wasulu to won ko anda sande me tafo halnimi prince konza homo ni prince konza
Prince Kwanza dum gende amé Kwanza Madiaya
d'accord hono inde de jaati nen
inde de Afa Tambura
inde de jaati Prince Kwanza hono bamirin dande inde
sababu musique dum bamirimi Prince Kwanza o
Prince Kwanza joka inde mad artiste yako
voilà
kamel ngoni hono dum ne wardiya
kamel ngol on no wardno a kulde fu peccoji lamdo
no Allah wadi
samne ngara fami naate kamle ngoni woné mi e hora mi milay mi da naate majju le suka amé be mi neddo jewtini do jalno yimbe wakkat fu mi wad kullel jalnire ay ila arade bo musique waslan welaka sanne
ayyo fama
toujours mi hettino musique wasluta worbe mabbe rewbe mabbe du takit notomi an welaka du fa sanne ay ñende wotere mbimi wakkati forri 31 2021 mbimi ya artisanal ya raida ñam soode kaduli ko yelti 31 de ñaajan wel mesane
faande ñaangene la faande ngala ñaaje sanne
wala
sen ngaaji di ene
ay mi do warta jawi se ngardu le artisanal do se njim kam le ngon ngaydan bili nokko fa hiir ay se landi it urdi dum
ciogu
e du di wis ngaaji di kili ngay ngoni heedan tiit sen wis ngay ledde di buri yafuri ay mbiim do joni yewa se te uyna jitti hebi fum soda ni e gorko mi terminder fum lendi mo mo yika uyna jeego mi terminder fami kordo uyna na ciodo
ya na hal am milo nyaa jitti se jaa nyaaji joyi ana jeego
wala ay ciodo nabumi jokam ciodo tan nabum fami yewtina sukaabe be gondube toujours mi de jewtida bo caggal muudu nanum e be kala haala e beltaka ay du metti kasen jokka terda mbati mbimi yalam naata henam yoppa wakkat fu min nana haalaaji metti
o biata kamel ngoni be himbe jokka kalta haala muudu
wala te mi kam codu ni tan gadu fam anda he
Come here, 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 come here
metika fasani bi mi nata hen
ni ka waran sobe joni
jokkan wada sobe
lata
o kati mudu fu gorko mawr goto ana jio jal koroji ana wara le lumgo ana nyago ana fi kamale ngoni ay werto fu bi mo holla ka
don ekintine ko
ah mo ektin ka mo fu hol deka wadi hitan mi jok tiaga makko foy huun runti famde kamle ngoni mi tampi tiaga makko dude
tiaga mudu berne makko nandi de
wallahi lamni berne nyende
kanko bi mi yalo labi ni berne makko ya
mo labi na
na yafani
mo labi na ka fi
iya
sabu nyende mi makko mi ngar famme kabo de nyende mudu won permi anato sijo e yago amé sidio tay mo wi ka sé mi ya yettino so fu ati mi yeltin so tay nodde mo walla ka fa mi heba inde ati mi yato goddo do fu ektinika ko kam en joddi mi kadde fami kawr do mudu ay men jey sidio to nyen mo yande jatu hokkim telfo for miña goto du anuto kaydu an yidi jimdi kaydu o wakati mudu wi kaydu joo fakkadi ya yima mi fu nyende wotende mi puddi so ngaj amé arade mi hande espagne won barcelone ay men jey to so o do fu mu gorko mawdo wadi bloqué jaka kanko fayun mo anna sijo mi won mi nanim sijo arade mi anda kanko mo anda
doni golle
repeat so ko men gadi ko mi waa fiir kanko on baado ko men gadi fadda me yaadi ko ko mi jeeto ko mo sansi jimidi fu jibi
dum buugi
ay jimiri mi no metimik so yeltin do kun sukabe mi ka tosum yeltu yudo sabu du welay ka fi
sukabe na jala jaga
wala a pere tiaga muru ngadum konne kasi den jarum kare fur de zin to njam kasi njitu me goddo kasi kinni ngodo repeat so jungu mudu
nenno kamel goni wonde puddano dan non tay deja a fu ina yimude kay jatin
bo mi fuddi yimude ilmi waawa fiidem
ah gila waawa fiide so 2020 de codano da kamel goni tay deja jimidina a fu ina yimude na a fuddani yimude dum fu fijira tan gono da
de kam fudda yimuddu
nenno kamel goni o jokke jimidi fu no hono wardu tan de
wala wala
nen dun jokka laati 2020 2022
wala mi de kam le gono mi ekto kam mi waawa fiidem mi wadi sijo ilo mi wada maitriser
anati hen sobe a wawi kamel ngoni o menna jimi dine a wonle hen a wadi album na hono wori na e single ngaji gatta na a wadi jimi fa hewi na hono wori golle
bo mi wadi song ay ka fa hewi
song ngaji fa hewi
mi wada album tafo mi ane hakkila mi wada album sabo ko jimi ngon kon hewi sen
d'accord nen no hedi woni ko jidda wadde projet ngaji maada joni
projet ngay ko jidum wadde joni mi anni sallahu sallah jabi wadan clip ngaji kulli de fu wawa yaade tiagam balligo bo lepo nata music o ko mi yi tiidal du fasane o mi heba he balligo
ha tiidal la hedi woni ko jidda haali mi seeda
tiidal ko jimi e majjo o du fu do wata firte
wa firte
danya ko haalani
ngeesu seeda tan
wala da ko haalani o tiidal ko jimi e majjo ko il natu me musico warde fa joni ko musico jam mak warta ko fu fu njibatano
njibatan
njibatano
balligo fa hebe
mi heba he balligo sabu ko han suka be tobbo be ka serbe du ransdak du ransta golle gollan teddi sen sabu zar mo ngaddumo mo zar teddu
surtout hedde côté ful ene anda dun sanne
hedde
wasulu toni woni ko dum anda nenno on wete jimmaade dine hedu woni do hedu woni ko di pawi
do pulako
do pulako
do pulako
bon do pulako jokka on halde hala jamna halde hala non himbe ngorina halde hala ko way nafa de himbe na hono
fu anahe
fu anahe
mi di yimana himbe mi de hala sifaji aduna fu anado he
bon yiminde himbe do hande ndari artisan hewbe fa keba sembe ayi jimana himbe fa keba sembe nenno wonbe jimanta be jimanta be jati wala ko ballima sanne ko way nafude ma
bo mi yimini yimbe fa heewi lebe jiminimbe bo woto be ka ser me jono du ransdak fecco ko sijo du bamta haldi gongta buri fecco ko sijo du bamta mi yimini kana ko mawbe du me mi heba jaba mu e wala mo jottim du se bim yimini du anni ni tapadin do rezo me on fu ko jengina samine ko me jengina e musico sa yimini ne o wiema jimina da ani yeso jiminda do a watta son e rezo ati njaato joomu batta yimni dum biya jimni do do
wala wala ngeño jokka anka ni tan ko wala wele a jimo tanno
wana
nyaagi do joomu ne wele golle mu ana wele a yimini joomu
wala
nyande ko si joomu wadni ko wadni ma fu
wala
ne songaji di kom artisan hewbe joni wana e matiral ngaji di be ngata nawti roto fa be ngada music mabbe atan be nyaa studio e bitto o moine be piedo mudo nena ay jimma di ne ana ada fiide e kamere ngoni ona ubi ayang hono wetida ajibundiran hawtindiran din didi de ngada dum ne bit studio dun kanye e kamelu ngoni kawdirta kube na hono hono ngadirta music mawo
music o e morso nga tati won ko bamumi kam le ngoni wala he fu bit wolo sanar so nga jadi fu fu mi fiata du wadete branche studio sem fi gaati
jati fiata gaati mara kamelu ngoni mara jimma di jokka do he
ko njidum fu du piami dun jimam do mudot wanam am bitu janado hinno yimu do he nan wi'a sijo nan ka bit mi wara mi jodoto wade branche gondo mi fie jokka kan iyat ko mo fawesi mo mudina
e concert na wadi na wada taf
concert meda wadi taf
meda wadi taf
meda
anya ma do ka li ko ndaro
sa Allah sa Allah jabi sin hebi balli sa Allah sa Allah jabi en ni wadi concert kibaru zarmo gon do mudo sa se mbandi fu concert ko enin ko e kay concert hon ko kula ko wada joni ko e hakkila kam sansa do wada concert live clair bagu joni rapper nji artiste musicien il faut ko jomu wada live bu andite so se son jomu fi e radio sa wadi live dum ta fu gut es nyen defta ko do concert live fe se ko do ma invite se jada yada yimmaada nabbon zone fa ande ka so ma ko yidde jimnat ko ko datta zuta honno no diko fi so dakki dum zo wat kam le mon zo wat mais fi amé de différence ande certe wala waslo pour tidi di man ko fi ande
ke alla jami di war men julia le di sakere
joni chaddela no godi bangal dena ko dum latake fa hewbe ya jodo go joppo gure mudden jaade yaade nokoji godde no be himbe yokko nokoji mudden hedo no hakkilla ma e mudde
nyaaga de Allah ta aljam warte leedi dum han fu tan hoto place mi sabande leni no worno niki san peccinaata yiata jantude cakiti majju nenne immibe se peri ngeyi tatte tatte goddo kaseedi e kan walleddu e jonno pula ko hande le do gonde do go ferb jaati an kewle bomako do an hulbini san kas dine walleddude e kan walleddu
nana dum woni ko dartata do e laamu o yaade jom en aniyaaji lobbi jom en bawde balla be yalla na ndaro no du yalla jamno birna yalla jamna hewti mon fu hota nukku mudon sabu hunde ka fu bura sa woni nukku maada kay welde don do bawda do gese ma ngodi don do suudu ma wodi don du won do bawda marde daaba yo no jidirinda
wala
ngadan duawu jam warte leedi meden ni wala kala egguda heba hota nukku mudon
Wabiri oto njata doma mfanya dene Adia senyo paka sabiti nyewete
wiide fan ngaji ma hen ko jidda wiide yidube prince konza
kal to doka he to be le mal do cagga mal be fun jota fasan yesno do fasan sabo yunde nato gollo warde hande si sabo artiste wako na se me fajon mi diya wo wotti be ka hakkilaji mi diya ane lawan wara yottaki tafo se yotti fu
yimɓe jiyan
e sakiraɓe en tawdano ɗo hannden e Prince Konza e oyo artiste jimowo o piyodu kamele gonni ɗen belti sanne ɗo tawdede makko ede adde sukaɓe fulɓe ene heewi yimoɓe hannde ɓe yimoɓe de tawedu ana andi kakol won kakol ngol gollirata ɗum kana famɗe ɗum ka so wona goto goto tan hono Prince Konza en tawno tawi ana jima ana jogui kakol no jimirata ene min jewtima sanne miɗen belti sanne warde ma ɗo studio ɗo hannden tokka fadde meɗen sewde a ɓaman kamele goni o kasine tappana fanngaji maɗa kañe e studio tamani heɗo taw studio tamani du tappugol kamele goni aɗa wawi yewde hen du jimol quoi.
Ok, c'est no mbiɗa bisimilla mbiɗa waɗi pré
bisimilla ani lawol.
Ok,
yontere nde holtiyama wiyede gendi jogidi doole yo gendini yoppata fe goto le iwande ngol bando holti wiide sembe himɓe fawaki dow jawdi ndi jogi ana fawi dow daranade denago ɓiɓɓe muɗum fou fo ɓuuri egguɓe sukaɓe himɓe nayeɓe fa yettade himɓe e loojaɓe le wattu iwondeji mawɗi goodi naadu yoologoji to yooru to keƴar men gonɗo toon bamoy kebe o landeke debbo mawɗo goto mbaro duuɓi capanɗe e jetti e jeɗɗi omo noddire Fara Bouba Touré o holliti en heɗum woni koro ngol bandol.
Komin sarami haali wi sa wi neɗɗo yoppata biya kammotoɓe fu nangodiri min tawi mawɓe sendata minen du min immi min sendali min fu min gutu poyso koɗo waɗi min fu min laati dugule min tawadi hunde ko bonnata fuyo gotu min tawi mawɓe ana do ana yiɗi enda ana yiɗi suka janande ana yiɗi koɗo ana yiɗi dugule jendi fu ko jiiɗa ana jogi barke fu nangodiri wona mawɗo wona suka wona koɗo wona dugule fu gotu sendugol wala hen o hokkata gendi barke barke sembe sa wala barke naɗa jogi sembe na tawi minen ka jila min pini oya min tawi min tawali mi anda sendu sendugol fe hande ya minen ka sukaɓe mbiyana senda min tawali min tawali mawɓe ma minen du min komin immi caggal mabɓe min senda fu gotu so a inna goto so a biɓɓe inne a dendiraɓe a sakika a koɗo ko jippiri saabi Allah ko jippi en fu gotu ɗum wari min fu min gotu so bone wari du fu min fu gotu saabi minen goni dande goto min sendatake fi mine anda wala sendugol ana wodi du
bamoy kebe a jarama Fara Bouba Touré e kollitinɗa do korgol bando mila sakiraɓe keɓi famu sanne min jewtima e kollitinde kone hakkillo maɗa e ngol bandol sakiraɓe ɗo kadi nde yewtere fabodiren ɗo gonɗo leymal fou e mangal muɗum en jewti on e heɗade hottinde wiide ɗo mba heɓude kabaruji studio tamani fo do www.studiotamani.org sini Allah muyi jeeɓi en tawde ɗo kasene yontere warore ɗo yewtere fabodiren wassalam.